SGA and LEY. It's done, boy. A serious record.
Ifeta.
Sweet girl. Joe Pongu. Mpenzi. Nakutaka. We wangu. We manzi. Joe dance. U party. Nami. Tarati. Bala sokwa speed. She's a nami. Sweet girl. Kwangu, mpenzi, nachotaka uwe wangu, we manzi, njoo dance, uparty, nami, tarati, wala so kwa speed, cheza nami, ulivyo mbika baby, unavyo sfika lady, macho mazuri yako na lipsy hipster mzako. Unanifanya mini pagawe na kuwa kama cheese. Kwa jinsi unavo walk smile na kucheza makine. Sikiliza nachosema girl, na kuitaji uwe wangu ni ends. Why this one of emotions? Ni ya yao to wanna separate ways. Oh baby girl, taka nkupe mapenzi ya kweli. Acheza na mi kata kiuno basi. Toka juu mpaka chini taratibu. Wala so kwa speed. We ni my sweetest cherry, my beautiful girl, sweetest lady. Lolote kwa kumi nitafanya upesi. Wala usiwe na wasmi niko ready. Basi cheza na mi kata kiuno mami. Toka juu mpaka chini taratibu. Wala so kwa speed. Njoku wanami wiki penso nga karibu yangu. Nip hug na kiss full my pants. Usini yone ni kore. Staka uwe wangu pes. Navo kucheki mina zidi kudata. Fiata waka jeans navo nga arrive. Sweet girl, njoku wangu mpenzi. Nakutaka uwe wangu, we manzi. Njoku dance, uparty, nami. Tarati, wala so kwa speed, cheza nami. Sweet girl, njoo kwangu, mpenzi. Nachotaka uwe wangu, we manzi. Njoo dance, uparty, nami. Tarati, wala so kwa speed, cheza nami.
Kwa jinsi nilivyo pata crush kwako. Mpenso still nimefika kwako. Na chitaji tu miniwe wako. Niwe pacha maisha yako. Sema basi mpenzi, kama utayari kuni enzi. Najua ni uamuzi wako. To be with me na ndi msimamo wako. Nataka niwe na wewe. Nkupo nipe mapenzi enyewe. Joka ribu bas. Move close to me tight. Nikupe something. Sweet good tender loving. Njoka ribu bas. Move close to me tight. Nikupe something. Sweet good tender loving. That's everlasting. Forever ever standing. Oh baby girl, taka nkupe mapenzi ya kweli. Cheza na mi, kata kiuno basi. Toka juu mpaka chini taratibu. Wala so kwa speed.
Sweet girl, njoo kwangu, mpenzi. Nachotaka uwe wangu, we manzi. Njoo dance, uparty, nami. Taratibu, wala so kwa speed. Cheza nami.
Standby. Njo karibu manzi. Njo kuwa nami. It's city, one brain. Machizi wote. Serious records. Yo, serious records.